guaya marriage. Kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli.
Oh la, swatu unaona na insist. Anafanya mpaka nina cheat. Na guaya marriage, kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. 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 Bad girl like me, a Kenyan body, ati sizi shiba kama food aina ugali. Luere luere, na trend TikTok amisha veve. Niseme nsiseme, na shaglanisha full force toka tene, ah? Bombo clap nikibongo utasikia. Tena tatenu kibongo utarudia. Anadaya come through wacheki inako. Since main sis yezi sema no. Fiki 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 fiki. Undercover tuna get busy busy busy. Nampepetea juu ya leso. Anadai ni touch toes mateso. Nampepetea juu ya leso. Na niki touch toes analia.
Hola, swatu unona na insist. Anafanya mpaka nina cheat. Na guaya marriage, kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli.
Oh la, swatu unona na insist. Anafanya mpaka nina cheat. Na guaya marriage, kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli.
Niko na upgrades unaweza cheza. Nats paka 10 up zangu ni za cheddar. Chill with my gang to comeda. Mimi naongelea stress na simanishi ya vieta. Kwani hujaijua mo supply now. Hadi my ops when I die town. To all my haters be my opponents. Nili make sure bitch zao zili die down. And root sign ko sauti teso. Nili kisho siyazi settle kwa dani mchezo. Kumbuka poa kukuwa dosi mateso. Lilitisha dance na tujuani nikadai pesos.
Kuvuva makoro zangu kuzivuva zote. Kuvuva makoro zangu kuzivuva zote.
Ola, swatu unona na insist. Anafanya mpaka nina cheat. Na guaya marriage, kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli.
Ola, swatu unona na insist. Anafanya mpaka nina cheat. Na guaya marriage, kukosa bundles na battery low. Marriage, kukosa bundles na battery low.
Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli. Nilikuwa najua wewe ni mtu wa shughuli.